stab, but level ngazolash. Vela nje ngiphethe linye time, but the trip is kinda young. Abanye bathu baba kwaphethina, uslima mongamazi. Big Don sing in the screen, umsamo ngamazi. Sabelo makubo, baba ngithi kubo, bengicela ngibeke isitulo. Sabelo makubo, i-trip igcwele ingubo, kufudumala istudio. Sabelo makubo, baba ngithi kubo, bengicela ngibeke isitulo. Sabelo makubo, i-trip igcwele ingubo, akufudumala istudio. But some summer don't die, on a beat you don't lie. Ngoma zakhe is too nice. Tshela mina wenza ngani, mageza ndoda xuba ngani. Sokuthemba uthenga ngani, nambi khalele endlebeni. Funa ukuzwa ngicula ngani, I'm the king, no shit. Nyanga kini, no sis, if I hit it 2 or 3 times, put it on the list, I'm the king, no shit. Nyanga kini, no sis, then I gave it what you came for. Like sabelo makubo, baba ngithi kubo, bengicela ngibeke isitulo. Sabelo makubo, i-trip igcwele ingubo, kufudumala istudio. Sabelo makubo, baba ngithi kubo, bengicela ngibeke isitulo. Sabelo makubo, i-trip igcwele ingubo, akufudumala istudio. Pozi mkonti, sibuye ekhaya sinoni. Ndoku kulama kwedi, ngathi seba sikhohli. Major Bushi, Ramati Munika Tashi. Sidwadli koti, mfana mncane seka stashi. Yenza imali, ngibuye ekhaya nginika uma. Ayi bafazi, mara ne, I'm the shit. Nangakini, ngiyinkingi, ngimukeshwa kotis. Daya bag, ngithrowi. She be messing with the hustle, no she wanna write makubo. Baba ngithi kubo, bengicela ngibeke isitulo. Sabelo makubo, i-trip igcwele ingubo, kufudumala istudio. Sabelo makubo, baba ngithi kubo, bengicela ngibeke isitulo. Sabelo makubo, i-trip igcwele ingubo, akufudumala istudio.